kyolaba ye mutole yakumenya ko mutima we kutunuliro jjudo kutya olwabiri be yakuyisa mugwe wesiga ebyamulya mamba bityo bwe biba abeera omunavumaganya bangi n'olugendo lw'omukwano bwe luba naddala ng'oyo teyalina kuba wuwo tugamba titogala mutima oyo muleke yafulume eyakutonderwa tali wala oyo agenda owonya muwonya sangula amaziga teyalina kuba wuwo ne bawagasakera byalema kale teyalina kuba wuwo eyo wali eyakutonderwa oyo teyalina kuba wuwo ne bawagasakera byalema teyalina kuba wuwo eyo wali eyakutonderwa. Tabiraba gachiraba nga kumwesibako n'okuma kubanga bakugamba tebyo mukwano bwe bityo nakomawo ekiro matumbi n'owulira mulingo lumwa onokola ki oli musajja ngero lina kimukusirika wakuma ng'omanyi kyalikyusako oba naye byalema yakusasula mu kukulumya abo be tutera okwesiga nti kugamba nti togala mutima oyo muleke yakuleke eyakutonderwa tali wala oyo agenda owonya muwone sangula amaziga teyalina kuba wuwo ne bwe wagasakera byalema teyalina kuba wuwo eyo wali eyakutonderwa oyo teyalina kuba wuwo ne bwe wagasakera byalema teyalina kuba wuwo eyo wali eyakutonderwa. A broken relationship. A broken relationship is better than a broken marriage. Byalafu ne bw'okola otya ng'oli teyalina kuba wuwo biba bya bbule omuntu atalina kuba wuwo munnange ne bw'ofuba tekiriba ne bwe weebyula omukube ne bw'omutonera obulabo omuntu atalina kuba wuwo munnange ne bw'ofuba tekiriba mukama yamanyi okulonda omugambanga nakufunira omuntu atalina kuba wuwo munnange ne bw'ofuba tekiriba oyo teyalina kuba wuwo ne bwe wagasakera byalema swiri teyalina kuba wuwo eyo wali eyakutonderwa oyo teyalina kuba wuwo ne bwe wagasakera byalema bebi teyalina kuba wuwo eyo wali eyakutonderwa oyo teyalina kuba wuwo ne bwe wagasakera byalema teyalina kuba wuwo eyo wali eyakutonderwa.